Ministre byobulamu esabiddwa okuwagira ebitongole by'obwannakyewa okuteeketeeka kakali ku bantu abagenda okufumbiriganwa basookenga beekebeza obulwadde obwa nnalubiri kosero kikendeeze ku muwendo gw'abantu abazaalibwa n'obulwadde buno. Omusasi waffe Edith Nabagereka y'abirina.
Okusaba kuno kukoleddwa kuliira ekitongole Rising Hope International Friends Isaac Okero bw'abadde mu lusiisira lw'ebyobulamu olutegekeddwa ku Paalamenti n'ekigendererwa eky'okugaba omusaayi okusobola okukendeeza ku bbula lyagwo mu ggwanga. Okero agamba nti bakugenda mu maaso n'okumanyisa bannayuganda ku bulwadde nga sikosero ko n'okubakubiriza okwekebeza nga bwe bakwataganira wamu ne minisitule y'ebyobulamu.
Banga gwanvu nnyo nga tulaba nti abantu tibakyetaanidde. Why? Kubanga abantu tebakimanyi nti bulwadde buno kibugenze maaso nga bukola ki, bumalawo bantu baffe, bannayuganda, abafirika abasinga balina obulwadde buno. Bulabe obuli mu butekereza nga bapartners bagenze maaso ne bafumbiragana kiri nti muba mwetadde oba you become prone to giving birth to children sickle cell disease, nti possibilities z'okuzaala abaana balina obulwadde bano luba buki buba bweyongera.
Ye Samuel Davis wante okuba mu kitongole ky'ebyomusaayi ekya Nakasero Blood Bank agamba nti obwetaavu bw'omusaayi mu ggwanga bukyaliwo nga buno businga kulabikira ku bamaama abazaala abalwadde ba kkookolo, sickle cell ko n'abalala, bwatyo n'awanjagira buli kifo kinoomu okusitukiramu.
Kituwa omukisa gwa maanyi nnyo nga bavunaanyizibwa kukunganya omusaayi kubanga mikwano gyaffe bannayuganda bakimanyi bulungi abeetaaga omusaayi be baani. Mwe muli abakyala abe mbuto nabo abazaala, bannaffe abalwadde ba kansa ne bannaffe abalwadde ba nalubiri oba sickle cell.
Kulwekinaana 8 akitonyeze 8 CBS Radio ey'obujjajja nze Edith Nabagereka wano ku Paalamenti.